It's DJ Boss, the King. King.
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254.
In the mix. In the mix. In the mix.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma.
Toka zaman, kazu tobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakajiza, nakapaka tabaka mezani. Kote kote napigisha. Baby what I want, katoto ketu kapo jiani. Uhakika mezi tisa. Roke!
Wakini tabuzi ni chune, tena higa kidogo. Wami ya mirusi wanune, ongeza mwembe mikogo. Wakini tabuzi ni chune, tena higa kidogo. Wami ya mirusi wanune.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
Serving up the streets, the streets. It's DJ Boss, the great word on the streets. Giving you motherfuckers the heat. I ain't stopping till I see heaven on earth.
Lala kifuwa, baby data. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chumba, unaweka.
Lala kifuwa, baby data. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chumba, unaweka.
So let me say you.
Wakini tabuzi ni chune, tena ringa kidogo.
Mami ya mirusi wanune, ongeza mwembe mikogo.
DJ Boss, the King. B-O-S-S. Hala. 070-380-1260. Mr. Boss.
Foundation. Wanja.
DJ Boss, the King.
Foundation, kwanja, yule beya kiwanja. Dinga, kwanja, shopping mwenda kuchanja. Sponsor, danga, kuchune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea Mangala, Makanda. Oh la la la, Tukale Sangara. Mwanza, oh la la la, nyele chotara, kinanda, oh la la la, yeto papara, misamba, chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, 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 kana ngosi aloshe, chombo, 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 pechi chumba ni zeble, chombo, 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 taka pele kaupe.
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254. Hala on 0703-801-260.
Macho yako na lewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ninganga nie, kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Kwanza kumtande izo fujo chumbani mbetuka binuka wabe. Oh la la la, Chelsea Mangala, Makanda. Oh la la pale sangara kwa Mwanza,
oh la la la,
nywele chotara kinanda,
oh la la la,
leto papara kusamba
chongo
sopia chongo kana pinda na fashion.
Girl, you got me so high, high.
Boss, girl, DJ high. Boss, the king.
Girl, you got me so
king.
High, high.
King.
Girl, I got me high. I swear it in nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear it in nice, nice.
Mwendo malingo, nakazulishe posura. Ya upanga shinji, kunyuma kakura. Ana mwendo malingo, nakazulishe posura. Ya upanga shingo, kukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, open, make her take a look, look. You don't tell where my eye the true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what in the cook, cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she dey make me holler. She no get it wild.
Serving up the streets, up the streets. It's DJ Boss, the great, the great.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Let go. I wanna take you home, new money. Come on, daddy and mommy. Sitaki tena ya kizamani. You sweet as sugar, girl, you're my honey. You say you like my song, today I wanna sing you a cappella. Tena fumba na macho wasikuone, nataka uwe wangu.
Wangu, wa peke, you are my angel.
Kiteko kiwe changu,
changu, cha peke, you are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Boss 254. DJ B, DJ Boss, the king.
Someone like you I never seen before.
In the mix, in the mix,
say you lie. In the mix. I'm the king of control. I go take it to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to
love. Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I gonna do for you. Be my tea, I go pure bloody. I not gonna leave, baby, without you. As I went up your waist, went up your waist. Give it to me, put a lip it. Oh, went up your waist. Give it to me, put a lip it.
Me paralyzed when you get up close to my eyes, scream. I just realized you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best, of the best. I don't know what you say, you got me falling in love.
Oh,
254.
Ulinidanganya mapenzi mizuri basi. Panda kwenye safari.
Bila kujua la basi.
Ulinidanganya mapenzi mizuri basi. Nafsi naniambia haukuwa fungu langu. Nasizani kama likosea kukabidhi moyo wangu. Mizuri basi, panda twende safari. Bila kujua la kwako ni mwendo kasi. Nafa ukanipa jali. Upweke, umetawala nafsi. Mzako siku silali. Naisabu mabati, kisa we. Na sijuti moyo wangu.
Kupenda sipopendwa.
Sirudi makosa yangu.
Ujinga wakati wakwenda.
Kinachoniuma, roho yangu.
Kuwapa neno wakenda.
Manasi kwa posti zangu.
Na kujina dinapendwa. Nishapona, nishapona, nishapona. Bila mazoea.
Basi nenda umwambie.
Nishapona,
umwambie.
Nishapona,
basi umwambie.
Nishapona, bila mazoea.
Chochote kwake mazima kanipotezea. Kanipotezea. Alipomaliza shida zake.
Bila bado siamini kweli ndo yule alokuwa akisema. Alalia siponyona. Na kujilisha ya mimi. Yote ni bure. Nikamwita chana che. Alinidanganya.
Zile meseji za kunichombeza. Sina nyuma roho. Mara kinidekeza. Mara jincho. Angesema nilikuwa Teresa. Nikamwomba po. Sivye mami niterekeza. Eti kisado.
Basi nenda umwambie.
Nishapona.
Umwambie.
Nishapona.
Basi umwambie.
Nishapona.
Mazoea.
Basi nenda umwambie.
Nishapona.
Umwambie.
Nishapona.
Basi umwambie.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichoke bana. Thanks God for giving. Siku meme wala kebo. Mizi moja t-shirt na yepo. Yetu siku wana umeme wala kebo. Mizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lebo.
Lebo kune genji lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahagari. My sister squeeze shepo na nunua. Uwe pambano kwa tesalari. Kila usisa hau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wa kita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa insta. Mnafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Four love.
Jile ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe.
Yeshi. Kone boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi. Hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni.
Yeshi. Kone boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi.
No 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 no.
Hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni.
Ninaamini Mungu yupo tena. Naongea naye. Japo sisi sauti yangu ikianguka nitainuka tena. So usishangae waitembo anaso peke yake. Kuja ino unapokiokota ndo kati ya kutunza ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kati kujifunza ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeungwa na subira. Cheki madiri yanavyopungana. Nyota yangu ni ribla. Unasiwaona walotumwa kunitukana. Vichwa vyao viko kibla. Tena
na squeeze hata simbi sana. Acha washindane na Ibra. Ase one love kwa wanangu wa kita, nye ndio mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BP.
For pro DJ classes, call DJ Academy on 070-380-1260.
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu mimi ya sufuri sio akupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe in my no love. You pull on paka moyo akauka vipande. Nimeumwa na wivu, mina wivu moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani. Agiza nyama na pombe, atulele twende chumbani. Nikupe mwa jangombe, kisikino kiwe pekani. Baby ule ni msezaji kuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
Kunde boy, siku hizi kupenda penda kumepitwa na muda. Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
Follow him on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Boss 254.
Magoli mengi samata, hata uzame chumvini. Ila kuna waze wa migodi, awabonga girodi. Ujifanyi mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya na enda jogging, kumbe yuko loji. Kunza kona jaza mimba, uko jimu na jaza bodi.
What I believe, no man in all love. Yuko nupaga moyo, akawawa.
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254.
Asa baby nipe, asa baby nipe, asa.
Ladies and gentlemen, your club anthems, beat to beat, back to back to back. It's DJ Boss taking over your stereos, airwaves, eardrums, giving you motherfuckers the heat. I ain't stopping till I see heaven on earth.
Napenda penda kumepita na muga.
One night to stand.
Yani akikupa kula akisusa wengine atakuja.
One night to stand.
In the mix. Taking over your stereos, airwaves, eardrums. DJ Boss, the king.
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254.
No number 9. Depende ni kupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzitane. Udoye mi feo, udoye mi deo, mie udio. Menyama di pao, menyama di pao, mie udio. Oh baby lolo lolo lolo, your love is gonna make me go lolo lolo. Anyway you day I go follow lolo, I go
gon' love you today, tomorrow, oh baby, no, your love gon' make me call, no. Anywhere you day, I go for no. I gon' love you today, tomorrow, baby, come to love.
I go look you all day, I go look you all night. See them others confused.
Are you so sweet, sweet, yeah? Big bumper with some TT, yeah.
Make I wanna give you all of this love and I'm done with the stunting.
Yeah.
Romantic, fantastic, body shape bombastic.
J Boss 254, giving you motherfuckers the heat. I ain't stopping till I see heaven on earth. Boss, the king.
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254.
My city, my baby, my diva. Allow me to be a liver. Your love will go give me fever. When you touch my body, she got me pour me water, make her clean my face. I like Ugandan water, so clean and fresh. Oh baby, pour me water, make her clean my face, yo.
Ili
nilivyo mnyenyekea, akaniona si chochote kwake. Mazima kanipotezea, kanipotezea, alipomaliza shida zake.
Ila bado sio mimi, kweli ndo yule alokuwa asise alanye sikumnyona na kujilisha ya mimi yote ni bure. Nikamwita chazache alinidanganya,
sile meseji za kunichombeza sina nyuma roho, mara akinidekeza rajinjo angesema nilipoteza nikamwomba po. Sivyema mimi terekeza eti kisado heshima kumnyenyekea, ilivyo mnyenyekea akaniona si chochote kwake. Mazima kanipotezea, kanipotezea, alipomaliza shida zake.
Ila bado sio mimi, kweli ndo yule alokuwa asise alanye sikumnyona na kujilisha ya mimi yote ni bure. Nikamwita chazache alinidanganya,
mara
follow DJ Boss on Facebook,
hello,
Twitter, and Instagram. Hello, at DJ Boss 254. Hello,
07-3-801-26. Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe moto, aya ninayo yapitia, ama nirudi utoto, imenisonga dunia. Eti kurwa bila toto, hivi ni wapi ntaanzia, kulia bila kushoto, sijawahi kusikia. Imagine siwezi kukuota, mana ata usingizi sina,
sina.
Mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
mpaka kesho,
umeniganda mawazo
kesho, bado kuwaza
yani mawazo kizungu zungu, ista napona kwa juu, mateso ni unumie. Nishajaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nitaenjoy, kumbe najivua utu na heshima. Kwa watabibu waganga nijue nini chanzo, wenzako nipohoi, ama nyota yangu butu makari sina.
Hey! Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia, miendo moja wembiri, mbona sasa sikuni umenikimbia.
Mie mwenzako kasabuni kichelema,
siwezi hata kupangusa,
jiraha la penzi na chechema,
sina furaha kunusa,
yani umeniacha dilema,
siwezi kupanda kushusha, kwani
mapenzi vita sisihemu na Chadema,
Firauni na Musa.
Imagine siwezi kukuota, mana hata usingizi sina,
sina.
Mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
mpaka kesho,
umeniganda mawazo
kesho, bado kuwaza.
Yani mawazo kizungu zungu, ista napona kwa juu, mateso ni unumie. Wakumufuni nitakuwa mie,
oh, siwezi
nipite siku nisikufikirie,
oh, siwezi
kuwani follow nitaweza mie,
oh, siwezi
kwenye peki yako nisichungulie.
Melisha weka nanga, swape tabu waganga, eti uniroge, ya kazi gani
Zinga kipande cha kanga, uje tulicheze vanga, kisha nikoge, unikande mapegani.
Kushapitia mikasa, drama kila wakati. Shahidi yangu mwenyezi hadi nkasi na nyota ya tasa, ama sina bahati katika mapenzi. Basi nionyeshe,
nionyeshe unavyonipenda mwaya,
nionyeshe
unavyonipenda mwaya. Tenda mpaka onewa.
Ichunge na peji za udaku ya semwayo ni
wongo. Follow us on Twitter at DJ Boss 254.
Obopa na manyaku nyaku maodari wa wongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tuleote, nikikosa utangoja richwe tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare, hadi tuzikwe sote, utogendonya ukongonya makonde chale. I wish you uone moyo wangu ulivojawa makovu, wenda utanione huruma. Nahisi wendo dawa yangu, umeshushwa mwokovu, nisikumbuke ya nyuma.
Nionyeshe,
nionyeshe
unavyonipenda mwaya,
nionyeshe
unavyonipenda mwaya.
Taking over your stereos, airwaves, eardrums.
This is
DJ Boss, the king.
Nimekosa kazi ya Mola, haina makosa. Uyu kampa boda mwingine berosa, futa subira, ngoja Mungu ajakutosa. Fiti nanana, sigeuze changamoto, maneno mwachia minanana, dawa ya moto ni moto. Unanana wako wala sema konde atapotea, konde atapotea, jame kati ya gia chombo hiyo inapepea. Chombo inapepea, mini nakula kwa jasho, nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho ya kusijui,
wenako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. I wish to it, wao ni matajiri, shambuzigari wetu mia tuwabili.
Sina kasifa za kujisifu najua, kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi kusua, wakinifunika kesho nitawafua. Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki, ure utaji na kula kesho, nipatacho naridhika. Unasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, I wish to it,
mwana anakula tunge mbaya, ule dada anadanga malaya, akaishia babaya.
Hapa nilipo kesho yangu sijui.
Yumba,
yumba, yani darasa na konde boy.
Yumba, yumba,
aga make wine bebe, ipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Mwini mabebe, ipinde pinde kama nyoka.
DJ Boss 254.
Yani darasa na konde boy.
Yumba,
champion boy.
Yumba,
mwili mabebe, jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha, ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Zilare, lare, kam, kao, tule. Jotu kufunze kozi ambazo, wezi kupewa shule. Joni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Ukiwa queen, kwenye nyoto tapepewa. Nyongeze, nyongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba, yumba, kisha lewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Hata jambazi suguri na pigaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Follow him
yumba.
On Facebook, Instagram
anase.
And Twitter
yumba.
At DJ Boss 254.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh, na, 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 na,
funga funga mishkaki. Funga na opaki, rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umelegea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Aupasue aldi wingi ukae ndani. Bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mseka sema sen sema agosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tele. Pocket, baby ya pocket. Hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Hata jambazi suguri na pigaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Oh na 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 na, na. Amechanganya kushi na nyagi, kale wa wamembeba. Alinifanya mwenye waji, umbeliba ipo mbeba.
Taking over your stereos, airwaves, eardrums.
This is
DJ Boss, the king. For pro DJ classes, call DJ Academy. 070-380-1260.
Nagunde boy.
Baby wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple. Akanaga maku. Kanabi impo impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simpo simpo, hakana gama ku. Kana vidipo dipo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, funi kakosea kushona. Kushona, ata kichwa kwezingia.
Inabana. Sema tena inabana. Inabana.
Inabana kama tayo pandirin. Oh baby girl, what a blessing, yeah. So what no cold that the taste of ice cream. And at the moon that we be floating, yeah. What a tende sasa likizo. Kusikide yo waya baby Johnny ringido kabo. Selva karate mukiro. Kukubi sama sanya na senga no surido. Unonguwani kanonka wani. Agarabo po, yeah. Unonguwani kanonka wani. Agarabo po, baby. Fighting for me, microphone.
To talk about this, you should go to
Inabana.
Inabana, na 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 na.
Yeah. Inabana.
Most in traffic, ya ma 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 ma.
Inabana.
Inabana, na 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 na. Yeah.
Inabana.
Disco drama, ma 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 ma. Sitakupa mapenzi das plastic. Nitakupa mapenzi tele baby love my chick. I love your lips baby you looking so classic. Njotwende wote Kampala tutashik kwa traffic.
Kumbe boy, only you baby I know go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitampe na zaidi ya pipi. Beti wanauliza na mekupata vipi.
Unasiga suwa kana matoke gatuli. Ujakupe wape baby wangenga na osimi. Uline nongo mekupa mabubuka bachivuka. Sita bon, why are you?
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254. Alone 0703 801 260.
kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani ndo wanavyosemaga, wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby.
For pro DJ classes, call DJ Academy on 070-380-1260.
Ukichelewa dukani, miaka moyo kana ni dunaga. Nawaza, isiche mangi jirani, akakuanga kilo ya unga. Kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uridhani. Tell me baby love, oh basi niambie. Baby unanipenda ingalisi nebo. Na ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo, mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo, nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna, oh oh. Usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chunga, oh oh. Maya zaidi sina kazi, nakosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi, ya nini ni kufiche yame. Tumeumbiwa shida maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi, ni kipi kinafanya uridhani.
DJ Boss 254.
Akisema mama yuko kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona siza ni upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, kari dunia lisha golewa. Tizama jasho langu na nyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, kerafi mora numpa kimbati. Tafarani, mama kanifunza kikabira, ikunde sana haimi yangu. Tena nijitume sana, navya watu nisivitamani. Hata mupensi lonae, najua siku wata nikibia. Itanteza yendo mbozo, zilengo jekesho bare. Hata zichoka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Ona, nadaiwa kodi lipopanga. Na roti nikiranda, chapigia oti kwa waganga. Papo hisi na roma, nikauza maji na kalanda. Nikawa doki kwa viwanda, ila kote zero ni majanga. Mtindo mmoja, nino mtoto wa kike. Nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike. Kari
dunia lishagolewa, tazama jasho langu la mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji, napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji, matatizo tatizo yatakwisha ndewe mola, matatizo kila siku
ni matatizo.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi.
Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Boss 254.
I love the way you move your body. Unanipandisha midadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, utawa najipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Hebu
tulicheze rumba.
DJ DJ Boss.
Fanya kama unadonda, unadonda. Hebu tulicheze rumba.
Nasema siku watch, baby na kukunda. Unavyo iramba, bie hoi unajuwaga kunitouch. Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi. Wakingata na kuliza we,
kwa jenga ni nguvu za kiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we,
tawa shenga tuache.
Itafune ingate kabigiji,
kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji,
tujigiji.
Basi go down when you man, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona, mwisho wa reli kigoma.
Nikomeshe paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Hebu tulicheze rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda, unadonda. Hebu tulicheze rumba, ilo rumba.
Hebo, anafanya aje tena.
Analeta, analeta.
Hey! Anaonyesha maufundi.
Analeta, analeta.
Hey! Uno la mugando kama gundi.
Analeta, analeta.
Mama, kama napana juu ya dali.
Follow DJ Boss on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Boss 254.
Oh my God, it's better sound.